tamani kede kabaruji amen e fulfulde
alkamisare sappo jeɗɗi lewru août jeena yamde sokkidu studio tamani miɗen tawa e les maisons de la presse ɗo bomo ko ɗo jottinonoɗo kabaruji ɗo yumor waygalo kanko Mohamed Watara wonto ɓoggi jamɓe to haɓude yurku yurku no worri ley ɗattiji ɗi wattu jono ɗum on rumde afrique nde leyɗele keddude hirnange ɗe ɓe gonde hokkidirde juuɗe faaɓe ƴeyal hono poste ngaji gonɗi ley ɗati ɗi kani ɓuytirede le rumde afrique nde leyɗele keddude hirnange dorbotoɓe mobilaji gonɓe ley fedde imoi nde ɓe kollitiwde ɓe beltiguili ɗiɗo golleji sanne saabi de sa ƴeewi wakkati fof ko poste ngaji ɗi ɓeydete ley nokkule ɗe ko ɓe kolliti wiide eɗum waɗa sababu so yurku yurkuji ɗi ɓeydo toon jahol e garongol du yafata kanko laamiɗo police ngaɓe hiɓɓe norko noddirteɗo tumbutoto wakkati nde ansar dine wonno toon nde hollitawede ahmed el fakki bete hande omo hani naɓede yesso sariya o daro toon kasen caggal ko fammina jukkoje makko ɗe ko haalete du ko hani jukkede kal gadara ko nayiri bangal jawdi caggal komo bonno janale tumbutu ɗe hitade 2012 fa yettoyi 2013 nde ɓe gonno toon nde ko yata duuɓi sappo e goo o ñalloma hande no woni ko hôpital ngaji mawɗi gonɗi ley leydi meɗen ɗi jamare nde hollitiwide himmeji muɗen ɗi kuncanaka toon hoore ɗiɗo kabaruji dokkama keña wakkati nde fedde wondude ƴewtade no hôpital ngaji ɗi gori ley leydi meɗen ɗi wonduno e wadde imugol muɗum ɗi wonono sembe kabaruji ɗi min joguiñoɗo betande ɗi bisimilla moɗon e heɗade leyɗele gonɗe ley fedde imoi nde ko wattu joni ɓe gonde hokkidirde juuɗe faaɓe ƴewto yallah hono poste ngaji gonɗi ley nokkule ɗe kani ɓuytirede ɗiɗo kabaruji ɓe dokki ɗum wakkati nde ɓe gonno wadde batu maɓɓe o alal bare keñen to Dakar to le majjun ɗeɗo pelle ɓe kollitiwde ɓe ƴewtoto wattu joni yallah hono ɗiɗo poste ngaji kani ɓuytirede toon yallah yurku yurkuji ɗe ana ɓuyto ley ɗeɗo nokkule fa keɓen famtade keɗen Mouhamadou Sama Sekou
e leewi mbay chimere ndiaye gollowo nder gollirde honjotoɓe alhaali tati goni tayka ɗi dow laawi tati ɗi goni adadu posuji ɗi yurgu yurguji hitade fi nder dawol ngol bangal posuji ɗi kanko ndiaye o hollitiwide e masalo nder hitande 2016 dow laawol imoi ngol kamion goto mo lutali fey saria larwama hakke laaɓi nogay e ley dawol gotol e sifa sugol nde jeɗɗi larugol hangol dawrede fa hande e leewi kanko gollowo nder gollirde oppa e ley hitande 2015 nde posuji kewɗi gonno nder leydi mali yo hakke nayyi dow laawol ngol kiloji temedere leyɗe gana côte d'ivoire e burkina jokkindi nder hitande 2016 nde leydi burkina joguinondi hakke posuji joyyi dow laawol ngol kiloji temedere ardi noon bangal yurguyuguji ɗi hollitiwide nder hitande 2016 nde yo hakke ujunaji joyyi e temedde tati kalisi sefa yoɓete dow ɗattol leyɗe emoi ɗe tawande nder lebbi tati arandeji hitande 2017 mi yettiki fa hakke ujunaji jeenayyi e temedde nayyi bangal tadefi nder dawi ɗi e leewi mbay ndiaye jaabuji kore ɗe kullitiwide e misalo dow laawol abidjan bamako hakke mintaji sappo e jetti mursete dow ɗatol ngol kiloji temedere e ngol dakar bamako ngol yo hakke mintaji capanɗe joyyi e nayyi dow kiloji temedere mbay ndiaye hollitiwide ɗiɗo sifaji na samina kuteji nder imadaraji leyɗe men ɗe e wattuma keɓe kabaru transport ɓuuri huntenede hoore
kamɓe dorbotoɓe mobilaji gonɓe ley leydi meɗen ndi ɓe kollitiwde ɓe beltikile oɗo golle sanne saabi de wattu joni ɗum ɓuytan yurku yurkuji ɗi no gori ley ɗati ɗi ɗum yafina jahol e garol yimɓele ɓe kaña kamɓe dorbotoɓe to mobilaji ɗi keɗemo kanko noddirteɗo Mouhamadou Tara ware o ley ndeɗo fedde o woni ley leydi meɗen ndi komo sifi dow hen dow faccitago Mouhamadou Sama Sekou
e hakkillo amen minen transporteur e ɓe kay ɗum natto sababu min ndeno e yurguyurguji dow posuji yoga posuji hono ɓe duwan en ɓe maɓe pulisaɓe ɓe maɗum ɓe gendarme en ɓe saabi so gonga haale ne yiiya foof ndenkoɓe jukkiri yimɓele dawoɓe ɓe ɗum ne hana ngol sariyawol latto sababu yoppitere nder jahol e gawrol hakkude leyɗe sidao ɗe ngol somi mbino ɗum sultere nder jahol e galu yimɓele e kala fi mum en sikki wala fi talki mobilaji ɗi e dawoɓe foof na kiɓɓi ka ɗum foof e tawede ɓe wajibina yoɓe joɓane kalisi ɗum ne hana
sikiraɓe so gabbi do bemalame ande ngal oɗo mbawlintir toon miijoji moɗon no noddimin dow ɗiɗo numéro ji ɗiɗi tawomin dow répondeur kalon ko jiɗɗon capanɗe jeɗɗe e joyyi capanɗe jeɗɗe e nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗe e joyyi capanɗe jeɗɗe e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi kanko laaminoɗo kiɗɗo fedde nde ɓe noddirta ansar dine laaminoɗo police ngaɓe maɓɓe wakkati nde ɓe gonno tumbutu nde hollitama wiyede bete hande omo hani naɓede yesso saria kanko noddirteɗo ahmed el fakki o so naɓama yesso saria wattu joni o dañan ko o jukka kassen hono ko mo bonno janale walyaɓe to tumbututon wakkati nde ɓe gonno toon hitande 2012 fa yetti 2013 micceteɗen wiide le lewru septembre ƴaɓɓinon ndu hitande 2016 o jukkanoma duuɓi jeenayyi kaso fa keɓen famtade keɗen Mouhamadou Sama Sekou
hakke titulaire goto wonko sargol alkamsari hande gol jamar yamira hawrude hen wadata kongol burata hinade martingol kumpa yubgol njoddiji der kabaru sari ahmed alfaki almadi fawde e bureau procureur o sabi hande woni ko juge en soudu sari cpi ndu kani sefade do ko hani yobnede kambe bela torrabe be der hitande 1975 woni ko kanko ahmed alfaki almadi burdama leedi mali o yihi aduna kanko dun wonno horejo police be gubal ansardin to tumbututun ele talkuru soudu sari cpi ndu kanko yamiri non mo tawanon dun yimbele ngadbe bonandaji fewde nokkure janale waliyabe to tumbututun e watu be nangi non saha leedi ndi der lewru septembre hitande 2016 hultama wide kanko jati wadi dido bonandaji o juki ramadun dubi jene kaso ka kureji yimbele ngulitibe be njawi non sanne ngul jukugul den no jonde hande de hani facintinde kabaru jukoje de hakki talki temdere e chapande tati e jenay ngoni mo bureau procureur cpi o nelda dum woni ko kanko kalfnado gollirde sariya kabaru yimbele torrabe be holliti
taggal bonandaji ngaddi le sappo ene lewru uttundu to duansa kanye e tumbutu wattu jonobe kolliti wiide fedde nation zininde be kolli mboy yonki mabbe no dido golleji ngorri be mbi kaldale kawral gal kano lati fan wonde yarde yeso kasa jeewi kabar no jam e deder wori le leedi meddi idum wondi e yarde dum dum wondi hebude sembe fa hande le nokko o do kolliti wiide hopital gabriel touré mangal ngongal le leedi meddi kanye e ponje yimbe le njohobe tombe fu hewbe mabbe kolliti wiide wattu jono beltaki no dido golleji ngorri fe di do kabaruji dokkama wakkati de fedde humninde kabar no doktoroje de worri le leedi meden di wonno waddi imugol mudum be bidde do cuudi doktor didi da bammi le duubi sappo e go jabbi di fu wattu jono jamarde hebata to hono ko haaja ko no hollitiri wiide kede mo kanko no dotti Abubakar Diallo yo kanko no conseil technique to suudu ministre humninde kabaru cialla le leedi meden di ko mo sifido hen do foccitaago Mohamadou Samaseku
les études ont démontré
que djoji kolliti wiide jamarande weltanaki fe cuudi doktoroje kambar dun lam o dawri yewtagul lo kabar mudun der wattu nogo edidi lewru juillet hitande 2002 bangal sariya wol 0050 den no hitande fuf golirde leedi ndi humaninde haybugol alhaali cuudi doktoro di yiltoto hakunde majji tekade no di ngorri be dawran horgol hakunde yimbe le yoga cuuybe nyawbe yalla e be keba hakillaaji be do dow kabar lopital do be cawra do cagal dun kabaru labal nokkuji di yewtete fadde mabbe yewoyde kabaru chafaje de kabaru nokku urgence uji di e kake golirde di e ko nande mun en den no der wattu hultingol jawbuji di woni ko goto fuf noddete toton jala hakillaaji ngadete do kabar mudum den no batte hono dido jawbuji di woni faana kawrital amen hande gal e wattu hitande 2006-2007 dido ima daraji di puddi hikka watta dun no duubi sappo e goo ka fa hande fay goto hun canal dum hore no fewiri bangal lopitaluji mudi didi bamako di gable touré e ponge adadu yimbele ko anibe di buli fuf famdude
kawrtal jo sukaabe jokolbe wonbe leleedi meden de hollitan wede ko wonno faana mudu faabe dewto yalla hono yirwere duminde hani waddede leleedi ndido e 2063 gal do kawrtal fuddi kenya do bamako do le balde tati be ngarambe tottindira hakkilaaji no kabaru weltagol wattu worri be bibe ngarambe ngattale hen koyde mabbe jayal hon dido golleji kani habirede kede kanko no dirted amadou kono kanko laminde do fedde ko mo sifi do hen do foccitaango Mohamadou Samaseku
la jeunesse a beaucoup à jouer
durant les sukaabe be famda fe faanda amen goobo hinnaade kabar muudo onon sislimu min cubbi o holitini dum yata tiagal ande kesede sikki wala fe weltere wakati o na tayka jaati kayo ande kesede andani min kulentreji sambinoji ndedo weltere wakati ndenno tomonto en na mbawi jaati latade dabare o do kabaru durant les sukaabe be na mawni hen sanne yo kabaru jangu mabbe non soni e be jidi huntande dun hore dum yata tiagal imadraji yoro e bonondaji iwola en goni bididi e kabaru weltere wakati o ko tayka der leedi marindi yo walitere der alhaali iwole de on dulla wiide ngurdam amen jaati bili e dedo iwole nokkuji demal kasindinaadi na njaaji ka bawde de ngoni de kejata denno sikki wala fe dum matete e sifa nyamduji amen di kala ko lati si golle ko kuntente hore fay goto wawa yebadi kabaru weltere wakati
o le changement climatique ça nous interpelle tous
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
Sekirabu njurne den jelor on nele kere duji di empu iran o duwansa o chagal ko bonanday di ngada fode e minisma to duwansa to unu hiti kenyan be koli tivi di won suka bitali babi chapan enjoyon kanyi en nanga ton yibele minisma be kanyi zinara banga mali be kanyi en nangi be ro suka bitali babi kobe tili lande de sero ko ndem enjo pita Merci. Gardan faɗo an songo ɗo fedde humininde kabaru witte witte sukaɓe ɗum woni sukaɓe ngala kayitaji wattu joni nde ɗo fedde ɓe gondi ƴewta to no ɗiɗo golleji gori to an songo to le laamu gawo ko yaata sukaɓe jokkolɓe temettato ɓe anni landade toon ɓe paama wattu joni yalla hoɗwoɗi so sukaɓe jokkolɓe ana mbitta so dabareji ana mbawi heɓede le hen duɗiɗo dabareji pierre so wurto en garan timminirem faɗo selenge ɗo ko yaata yimɓele nogo yomɓe fuu ɓe jot dokkoɓe kabaruji journaliste en noon kamɓe gondi e famminede wattu jono no kabaru damaje ɗe gori to kañi en ndiyam maayo wongo to selenge to le balɗe joyi gonduɓe elennade oɗo golle fedde ONG nde noddirta wetland international do heeƴo mabɓe goɓe noddirta bamsir kondi fana muɗum ɓe mbiɓe ƴewtoto ɓeɗo yimɓele yallah hono kani famirde tiɗallaji tongiɗi dow no damaje ɗe gori fa yettoyo no kabaru maayo mabɓe ngo wori to no ngo hani aytirede sikiraɓe ɗo katte ñalawma hande kabaruji meɗen ɗimi jowti on sanne heɗade heeƴoji amen ka fa hande kedde heɗade honno andirɗon no ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalamu